magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa lagu qabtay kulan dood wadaag ah oo ay soo qaban qaabisay hay-adda Gareedo, kaasi oo looga hadlayay xuquuqda caruurta iyo haweenka. Waxaa kulanka goobjoog ah wasiirka ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, madax ka socotay gobolka Bay iyo kan degmada Baydhabo, iyo xubno kale oo ka socday ururada bulshada, Maxamed Cali Cumar oo ka socday hay-adda Gareedo ayaa ka warramaya ujeedka kulanka.
Waxaan rabaa inaan wax yar ka bixiyo overview mashruucan danida SBA oo runtii soo bilowday sanadkii 2022, laguna waday inuu dhammaado bisha December 2025. Mashruuca focuskiisa inta badan waxa uu ahaa capacity strengthening of civil society organizations, islamarkaasna isagoo oo diiradda lagu saarayay sidii khibradaha ururada bulshada ay u baahan yihiin iyo necessary skillska u baahan yihiin loogu dhisi lahaa. ilaa waxaa ila mahadiisa in aan kasoo bilownay meel fog, laakiin maanta 17 civil society organization ama community based organization oo inta badan women led organization ah oo maarkin maanta active ah oo maarkin oo maanta wax ku ool u leh communityga Baydhabo iyo guud ahaan dowladda Koonfur Galbeed. Sidoo kale maanta wuxuu noo daaran yahay sessionkeena waa wadahadal ama dialogue u dhexeeya community based organizations iyo sidoo kale dowladda qaybaheeda kala duwan, kaasoo maarkin oo abuuri doono daarnaan doona xuquuqda caruurta.
Qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay kulanka ayaa soo jeediyay talooyin kala duwan.
Mayla Raayo saxad gudubka dayaca dhiig miirashada iyo rabshadaha sharciga ku ilaaliyo oo la marsiiyey baarlamaanka, la marsiiyey wasiirada, la marsiiyey la baasmaray oo ciyaalka ku ilaaliyo xuquuqdii oo ilaaliyo Koonfur Galbeed leta hob leta sidaato unantan fadhiin oo kale bulshadu wal in sharaxay ogiina
weyn in sheegay in xuquuqda ciyaalka aan ka jarno cunugtu mi siyaasi ku yar inay xuquuqdii islaanka dheelna may meelo ka aragnay dhowr siyaabadan ku garnay in owlaada haddii xoogaa burbaleen yal mase magaalada wal haqdhi owlaada tumishan sana tumisiyasan ku yar inay la xareeyo oo ad ilaah wad hiraayo markii waalid soo seedono si firi ahaan laanka siyaane beesal ku qaado onagi beesal ku qaadneena isteeshinkaasi bismiyeel iska jaro owlaada soo eena daadi oo tumisiyasan wal ku yare xaquuqdiyo in meelo la kugu ciyaarayaan aragaan.
Ma jirtay marka ciyaalka markii la hiirto saale oo yaryar jiraana booliis may buu insha goone ciyaalkaas la taala oo tusaale oo kale inta u baran jiraana masama eeg booliis goone haddii in jirna jiraana dad goone oo may buu in sheegada oo may buu la tababaray oo ciyaalkaas galan ka hayo
marka ciyaalkaas oo hooyooyinka islanka daayanka dayacaw wasaaradda cadaaladda may kulantay.
Si kastaba hay-adda Gareedo ayaa kulamo dood wadaag ah oo ciinkan oo kaleeta ku soo qabatay qaar kale oo ka mid ah degmooyinka Koonfur Galbeed.